Radio Pulpit, 657 AM.
Regetsena go ekilimerise ba re se botle ba Radio Pulpit ka lebitso le le matla lebitso la Jesu wa Nazareta. La melina ke moruti thata ya ona seleka. Atumela tle mogaitso na lwena re ke re arogane le foko la modimo mogo ja ka tloelo. Re leboga modimo ka moso o montle re leboga mohau. Re leboga maotlolo botlhoko ba Hebrews chapter 1 chapter 12 from verse 1 to verse 5 ba Hebrews 12 1 to 5 kamo he re ka re dikanyeditswe ke le somo le le kaluka lo la basupi ale rona re latlhe morwalo mongwe le boleo jo bo bonako go ka re raretsa merisiane tsiano re le banyeng ka tshwarelelo re libile Jesu mosimolodi le mofetsi wa tumelo yo neng a itshokela sefapano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng a nyatsa ditlhong a ba a nna ka fa ntlheng ya le lejang ya setulo sa bogosi sa modimo tlhokomelang ene yo o itshoketseng kganetso e kalokalo ya balofi gore lo seka lwa lapa ka go ngodiega mo moweng gonne ga lo itse lo emelane le boleo gore go be go tshologe madi mo tlhabanong ya lona ebile lobe lo lebeletse kaelo e buang le lona jaaka bana e e reng morwaka sekae kwa tlhao ya morena se sennye le gona o seka wa kgobega marapo fa a go kgalemela gonne morena o a tlhaya yo a mo ratang o itaya ngwana mongwe le mongwe yo a mo amogelang modimo a rona ka lebitso la Jesu re ya go leboga re ya go galaletsa re leboga polokesego le sireletso le tsogo la gago le le thata le le re bolokileng go fitlha mo lefoko la gago ke le kgosi bua le matshelo a rona ka lone lebitso la Jesu Kriste morena amen ke lo dumedise gape ke lo amogele mo mosong re tswelela pele ka setlhogo sa rona part 2 re tsepile matlho a rona mo go Jesu mosimolodi le mofetsi wa tumelo ya rona yo a ileng a itshokela sefapano a tsipile matlho a gage mo boitumelong jo bo ka kwa ga sefapano ke batla re simolole fela ka yona ntlha eo mokoadi wa bahebera ka tlhotlheletso ya moya o galalelang o re thoma ka bagaka ba tumelo le bagale ba tumelo a re bontsha gore ba bolailwe ba sotlhekakilwe ba bogisitswe a re fa story pale ya matshelo a botlhoko a ba ileng ba tshela ka nako eo ga a tswa foo o ntsha matlho a rona a ba ra a re ba re tlhotlheletsa ba re rotloetsa ba re opela matsogo ba re a kgola ba nna ba re mo go rona se nyemeng mmoko se kgobegeng marapo se latlheleng seditse re gorogile le lona le tshwanetse dira sengwe le sengwe se o ka se dira ba re mo go rona dira sengwe le sengwe se o ka se dirang gore o goroge ga o kgona go taboga-taboga ga o tsamaya-tsamaya ga e le gore o tla tsena o tlhotsa-tsena o tlhotsa la ga o ka tsena o rola o pitikologa itatlhele ka legodimo seeme se senyeme moko se latlhele tawele se latlhele seditse ga tswa fo mokwadi o re ntsha mo bathong ba ba reng they are sharing us up ba re opela matsogo o re shebisa matlho a rona ko go Jesu re boletse mo bekeng e fetileng ka dilo tse di mmalwa ke batla re fetele kore bebele a re a itshokela sefapano buka ya Isaiah 53 yare a didimala jaaka kwana isiwa tlhabong a se bule molomo a nna semumo bebele e re tlhalosetsa gore o naana le wena le mo tlhaloganyong ya gagwe o naana le nna mo tlhaloganyo a didimala Bebele e ruta gore o ne a na le maatla a go itwanela mme a se ka itwanela. E re bebele o ne a ka laela matshutitshuti a bankgele go mo lwela a didimana. Ruta mo bebeleng gore ba mo rwetsa sefapano, ba mmetha ka sebe, ba mmetsa, ba mo itaya, ba mo gagola letlalo, madi a poporotla, a sotlwa ke batho. A se ka bula molomo, bebele e re ra e re a shebile boitumelo jo bo ka kwa ka mantswe a mangwe. Jesu ga ka letlella sefapano le ditlhong le botlhoko le go latlhwa le go furalelwa le go betrayiwa le go disappointiwa, ga ka letlella seemo se a neng a le mo go sone go laola bokamoso jwa gagwe. Bebele ya re a beya matlho mo boitumelong jo bokakwa. Re tsipile matlho a rona mo go Jesu mosimolodi le mophetsi wa tumelo. Re tsaya motlhala mo go Jesu, re tsaya sekai mo go Jesu, re setse Jesu morago, re ithuta ka tsela e Jesu a lebaneng le sefapano sa gagwe ka teng, gore le rona sefapano sa rona re se jare ka yona maitlhomo, monagano, attitude yona eo. Bebele ya re ga a feta dilong a sheba ka kwa ga sefapano, a bona ka kwa ga kgolokgota, a bona ka kwa ga botlhoko le ditlhong tsa gagwe. Bebele ya re a tsepa matho mo boitumelong jo le a lebala, because ga gona taba ka mantswe a mangwe gore sefapano se botlhoko go le go kana kae. A gona taba gore ba go dirile, ba go tlhabile go le go kana. A gona taba gore Peter a re ga ke mo itse. A gona taba gore Judas o go suna moatlo wa bobaba, the death, the kiss of death. Ga o tsipile matlho bo maruri ke gore ga Modimo a itse o tla nna morena wa marena, o tla nna kgosi ya dikgosi, sefapano le botlhoko jwa sona ga bo kgone go emisa maikaelelo a Modimo ka wena. Jesu wa itse gore Modimo o ntshetse a re ka kwa ga sefapano go na le kagiso le boitumelelo le maiphitlhelelo. Ga ke ne ke tshijwa ke mathata a gone jaanong go fitlha ko Modimo a mplanetseng go fitlha ko teng. Sefapano le botlhoko jwa sona ga bo a ka ba dira gore Jesu a tlose matlho mo go se Modimo a mmetseng sone kakwa. Ka re mo go wena go se taba gore ba go dirile bophelo bo go konopa ka matlapa go le go kana kang, tsela e boima ya kgolokgota e boima go le go sefapano magetleng se boima go le go kana kang. Go ditsala di fetogile, batsadi ba fetogile, ba masika ga ba sana taba, go le fifi sholane e wele go le go kana kang. Se Modimo a se go reileng ka wena mo phelong ya gago Modimo o tla se phethagatsa. Go se taba gore le fifi ke la mantshware le ngwana, go se taba gore boima ke jo bo kana kang tseleng. Tsepa matlho mo go Jesu. E se fela ka gore a nna le bokgoni jwa go rwala le go fetisa, mme e le maikaelelo gape a gore o ithute gore mathata go lebagana le one jang, mathata go dilwa le one bjang, go fetiwa jang mo dinakong tsa dipitlagano le tsa ditlaisa. Re lebana ka attitude e feng le mathata a bophelo, ka gore bo morena ba gagwe bo ne bo tshwaragane le ditshotlhego tsa gagwe. E re Bebele, he himself was made perfect through trials. Go ona ka ska nna morena ko konte ga sefapano, mara potso ke gore wena a o bona borena ba gago kgotsa o bona sefapano. Jesu o ne a na le tlhopho ya gore o bona sefapano kana o bona boitumelo jo sefapano se bo tlisa. sefapano se se ne se tletse go motshedisetsa ko boitumelo ga go buiwa ka boitumelo go buiwa ka pholoso ya mewa ya me le moya wa gago go buiwa ka pholo ya gago go buiwa ka poelano ya gago le modimo Jesu ga bua ka boitumelo na tletse go buisetsa lefatshe ko modimo go pholosa go drapa diketa de tsa ga satane go senya mmereko wa lefifi mo matshelong a rona ga feta sefapanong le botlhoko jwa sefapano ga re ga go ne go kgonega ke le ke ka re tlosa senwelo se sa botlhoko mo go nna tlosa sa ntlhoko e mo go nna mara a go direge thato ya gago thato ke eng ke go pholosa mewa ya ba ba latlhegileng ke go golola ba ba bofilong ka dikgole le diketane tsa ga satane Jesu a seka tlosa matlho mo planeng ya modimo ka bophelo ba gage a re tsepeng matlhomo a re ithuteng mo go Jesu a re tseng motlhala mo go Jesu a mathata a seka dira gore o tlose matlho on the goal keep the eyes on the goal keep your eyes on the ball keep the eyes on God's plan and purpose keep the eyes on God's promise mudimu ha re feta dilo o bua dilo mo go rona ka se e leng maikaelelo a gagwe ga a fetso o bua maikaelelo a gagwe ka bophelo ba gago go tla ditlaisego tse di go baakanyetsang ko yang ko teng ke phetšhene ya bebele bebele ya re Jesu a bona boitumelo jo bokako a itshokela sefapano a shebile boitumelo jo bokako ga re feta dilo mewa ya rona e connecta le godimo le godimo le senolele mewa ya rona thato ya modimo beyond the situation modimo a gore a re ka kwangwana ka ga lirule le lentsho ka kwangwana ka ga se kwakwalala se ka kwa ga botlhoko jo gona le boitumelo o ska tlogela botshata bo boima bo go emisa go fitlhelela boitumelo jo Jesu a itshoka bebele re ka jalo ithute mo go Jesu ga monna kana monna o kganya gage mokwadi ka tlhotlheletso ya moya galalelang kganya gage ke gore wena o ithute gore o feta dilong pele ga o ka phunyeletsa Paulo a kry ora 8:18 the book of Romans or Paulo the suffering of this time is nothing compared to the glory o gora a re mokwadi Jesu ga fetoga fela morana wa morana le kgosi ya dikgosi go tseile sefapano a gora a re sefapano so sa gago se jare gona le ko se go isa bebele ya ka ya re a nyatsa ditlhong a itshoka kela botlhoko a shebile sekgwasere he scorned the shame ka mantswa mangwe he put shame to shame a tlhabisa ditlhong dikgala a raya ditlhong a re he ditlhong he wona shame he wona scam he wona embarrassment he wona humiliation ga o tle go nkemisa go fitlhelela se e leng thato bona leeto la gago la go fitlhelela thato ya modimo ka botshelo ba gago le na le ditlhong mo gare ga go fitlhelela thato ya modimo le mo leng mo teng gone jaanong go na le ditlhong mo gare maikaelelo a ditlhong ke go emisa go go ntsha mo tseleng go go nyemisa moko gore o seka fitlholola ga re feila mo botshelong go na le ditlhong bana ba rona ba re tlhabisa ditlhong manyalo a rona a re tlhapisa ditlhong tšhelete le go kodiwa go kobiwa mebereko le go tlhoka dijo le diaparo le go senyegelwa ke dikoloi le go tlhoka matlo go re tlhapisa ditlhong ditlhong ke peini e mang le mang mo lefatsheng segolo ga o ikaeletse go nna sengwe o tshwanetse o itse gore go na le ditlhong selo gate ke shame scam mo tseleng ya go fitlhelela se o beleditseng go se fitlhelela se wena wa ntlha go tlhabisiwa ditlhong Jesu o gana go tsenya tlhogo le ga le monakeng eno tshontse gore a tshabe go sheba batho matlhong a ere ga batho ba tlhaga ka fa a iphitlhe ene nako ele ya gore ditlhontsa re tsena ko kgoneng o iphitlhe ditlhontsa re o seka tlhakana le batho ditlhontsa re e ka re ba go bona gore o feta mo go eng ditlhontsa re o seka ya kerekeng ba tla go tshega ditlhontsa re iphitlhe le modimo o seka bua le ene ke ditlhong. Yongwe ya sebetsa se segolo sa ga Satane ke selo se go teng ditlhong. Ditlhong di go tshabisa thuso, ditlhong di go tlosa le mo batho ba ba tshwanetseng ba go eme nokeng, di go beya ko gae o seka tla kerekeng Barcelona ba seka kgone go rapela le wena. Ditlhong ya re o seka ya ko ntate moruti o batla thuso o tla go tshega. Ditlhong ya re tshaba o tshabele ko kgole e le Satane a berekisa ditlhong go go beela thoko gore a go feleletse wena ngwana Morena. Jesu o bona go wa ko tshimong ya Eden sengwe se Satan a se fitlheleletseng ka gore wisa ke ditlhong. Ga ba fetso leofa tshimong ya Eden Bebele ya re ba iphitlha ditlhong sa re iphitlhe senya tlhogo se ka tlhakana le batho o gane. Bibele ya re Jesu a tlhabisa ditlhong ditlhong ka mantswe a mangwe Jesu a fenya ditlhong. Jesu a feta ditlhongeng gore fela a go fenyetse ditlhong gore ga o lebane le Jesu le mathata. Jesu a re mo go wena ke a itse ngwana ka botlhoko ba ditlhong. A shameful death, a criminal's death, even the death of the cross. Ba mele thabane nya gologota ba moisa hambala le baba we di kebe kwa tsedingwe go tse se kebe go se segolo aba go senyalina ba go tlisetsa ditlhong ga go ba go seba ba go bua bua ba go tlisetsa ditlhong. Modimo re ke gore ke re o seka tlogela ditlhong di go tseela boitumelo, di go tseela kagiso, di go tseela go tshepa Modimo, di go tseela thapelo, di go tseela kokopanelo le bakaulengwe. O seka tlogela ditlhong di go beela ko thoko, di go fetola motho o senyere. Jesu o itse botlhoko ba ditlhong le go nyadiwa le go tseelwa fatshe le go tlodiswa matlho le go seng walina le go tselwa seriti. Jesu o itse botlhoko ba selo se go teng ke ditlhong. E re Bibele he scorned the shame, a tlhabisa ditlhong dikgala. Your shame has been put to shame, your shame has been disempowered. Ke re mo go wena ga gore taba gore ba go dirileng ba rile ba bolela ka wena ba re tsholetsa tlhogo tsamaya o kerekeng ga ba re minister o ministere. Jesu o itse go sengwa leina o tshwana le wena o itse go sebiwa. Jesu Bebele ya kare go ne go na le monna go te ke Barabase e le tsotsi ya ditsotsi a tshwerwe a le tronkong ka ntlha ya bobolai. Tsatsi leo Herode a re ga e le Jesu le Barabase ke ntshe mang? Bebele re gantshiwa Barabase gate a e le Jesu ena a shwe. Talk about shame. Bebele a re sheba Jesu wena o sebe gore Jesu itse a feta mo nakong ya ditlhong a bereka bang ditlhong. E re Bebele a tlhabisa ditlhong ditlhong a gana go tsenya tlhogo mo nakong ya ditlhong a tsholetsa tlhogo a leba sefapano a namela sefapano a namela gologota a gana go beelwa thoko ke ditlhong. He put shame to shame. Baby, motsele ne ke re ke fela ke gore ke re tsela e re tsamaya e na le ditlhong ga re tsa diphoso ga re leofa ga re wa motseleng go na le ditlhong. Ga o tsa ditlhokomele ditlhong di ka go feleletsa. Diphologolo ditau ga di tsebisitse diphologolo tse dingwe di batla go dija ga di ditshware ka mogoso di tsa e le nosi di beela ko thoko gore di kgone go e tshwara di feleletse. Jaanong ke ntse ke re mo go wena Satane ka ditlhong o le ka go gobela go tshoko rata go gopolaya a go ntse mo ba kristeng a go ntse mo bathong a go ntse mo modimong a go beele go thoko a go tlatse tlhaloganyo ka maragaraga o botlhe le ka go inagana dilo tse di tsa go ipolaya le dilo tse di tswileng tsileng gore a go feleletse go sena wa go gomotsang wa go kgothatsang wa emang le wena. Bebele a re ka a tlhabisa ditlhong ditlhong, bebele a re ka a itshokela sefapano tsele re e tsamayang bagaetso. Bebele e bua ka boitshoko le bopelotelele tsele re e tsamayang e batla dilo tseo tse pedi gae ga gona matepe mo tseleng ya bokeresete. Spoiled brats ga ba kgone go tsamaya tsele re e tsamayang, o tshwanetse o itshoke gape ka mantswa mong ga o ne o rapela bo kry-a se o se batlang gompieno, ga o ne o dumela modimo bo kry-a se o se batlang, ga o ne o confessa ditemana o bo kry-a se o se batlang gompieno. Go na le mabadi, go na le nako ya go aga semelo, go na le nako o tshwanetseng o tsamaye sebakanyana go agiwa semelo gore o seka fitlha kwa o sa ipaakanya. Bebele ya re a itshokela ditlhong ka bopelotelele a bona ko ka kwa ga sefapano, mme bebele a re a nna ka moletsegong le le jang a tlhatlhoswa a promotiwa a namela a nna ka moletsegong ya nna morena wa morena ya nna kgosi ya dikgosi ya nna moatlhodi wa lefatshe ya nna tau ya leloko la Juda, mme selo seo o fetile go gongwe. Re tsepile matlho mo go Jesu mosimolodi le mophethi wa tumelo ya rona. Motlhako ya ntlha e fetileng mo teng ya morago le yona e tshwanetse no gata gona fela foo. Modimo wa rona re a leboga, re thuse, re fe maatla, re kgontshe. Lebitsong la Jesu Kreste wa Nasareta re a leboga. Leina la gago lebokwe ka o senang bokhutlho, amen. Re kopana gape mo gaetsotlhe mo nakong e tlang, same time same place, and please keep the faith.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.